ngandihleli nedwa ndikhangele busweni bami mpazamo wangena wenu thule wasuluba umnyama kum kwangathi kusile ndandithe ndiyeke ndiphose intliziyo yamelwandle wena weza wandolulelisana wandiphakambisa ndikukhethile phakathi kwabantu bonke ndakhetha wena ndikuthandile nangemini emindikhetha wena kabubuthathaka ndizokuba ngamandla akho sithandwa sam ndikukhethile kude kufika ukuphela kwawo uyakhumbula mhla sihamba ngemoto endala umoya ungena wahleka wathi kum sidinga nje uthando hayi izinto ezininzi ndabona amehlo akho ecela nje indawo entliziyweni ndathula ndathi ngaphakathi lomntu wam akukho kubuyela emva phakathi kwabantu bonke ndakhetha wena ndikuthandile nangemini emindikhetha wena kabubuthathaka ndizokuba ngamandla akho sithandwa sam ndikukhethile kude kufika ukuphela kwawo abantu bayathetha ungabahoyi bayadlula uthando lwethu ye luhlala luqinile oh yeah noma kukusasa noma kusebusuku oh inhliziyo yami ibiza igama lakho kuphela ndikukhethile ndikuthandile nangemini emindikhetha wena kabubuthathaka ndizokuba ngamandla akho sithandwa sam ndikukhethile kude kufika ukuphela kwawo